Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jaam, on e tiyaabo. Hande yo aljumaare, hande woni go'o lewru juin hitande 2018, sappo e jeegon yamde ƴaɓɓurima sillima capanɗe nayyi e joyyi. Ousmane Niali Bullo kabaruji ɗo, Mamadi Keita to ɓoogi janɗe to dogon Amma Sagou. Ɗum wonno inde gu'al kesal kaɓantongal haaɓe ɓangugal joni, ngal lomti walde don sankoɓe haaɓe nde fanda mun e wi kanankoɓe maɓɓe yo daranade ndenagu haaɓe pati jaddimkoɓe ngaɗa to raji fewtude e maɓɓe. Front des bâtisseurs, ɗum wonno inde walde heere hirduɓe laamu ɓangude kañum du joni woteji nogay e jeenayyi lewru juillet waro ndu. Wonno ko ɓe anni huncaninde hoore ley wonɓe e nde walde ana hollitinnoɓe e yo candidat e dartude laamade leydi meɗen ndi. Fedde CNCPA ana darta e laamu o kañe yimɓe Bamako fuu gattana hakkillo tundiji gonɗi ley ngal luure Bamako nde. Hewde tundi e wi maɓɓe yo saabi bundiji ɗo yuppe, wonno wala hedde ndeno ngal luure Bamako nde kañe yimɓe ɗo ɓe kolliti wiide teddinta sariya. Yo ɗi wonno sembe kabaruji ɗi kiikeɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Guɓal kaɓantongal haaɓe kesal ɓangi ngal noddirte ngal noddire dogon Amma Sagou. E nenno dogon Amma Sagou ngal guɓal kesal lomti walde don sankoɓe haaɓe noddirte ngal Dama Amma Sagou e wi hooreɓe maɓɓe fanda maɓɓe yo daranade haybude haaɓe fewtude e bonandaji jaddinkoɓe. Ngal guɓal haaɓe moƴƴinama jonte ɗiɗi caggal ko guɓal fulɓe ɓe Mali, Burkina e Niger goni muɗum. Ɗum waɗi du wattude ministre kumine ɗo ndenago holliti wiide guɓe nenno ɓamude kaɓorɗe ɗe fuu holliti wiide tetama kaɓorɗe ley région mofti o. Ousmane Dikko,
dogon Amma Sagou lomti Dana Amma Sagou ɗo pelle ɗiɗi moɓodi haɓotoɓe fa warde waɗa politikaku. E wi hooreɓe muɗum noon joƴƴugol ndeɗo fedde waɗi wattumo ko ɓooya fulɓe gaɗi guɓal mumen alliance pour le salut du Sahel. Gonɗo moɓa dagol yo fa darano rende leñi pulaku. E wi David Tembine hoorejo guɓal kaɓantongal hoore mumen dogon Amma Sagou wayɓe maɓɓe yo kala oranɗo gure dogono en. Oɗo kabaru martinama Kumpa wattumo gouvernement e hoore mum Martino Kumpa gol kaɓorɗe waɗan heedi kala guɓe gonɗe ley région mutti o. E ley ko landa heedi RFI ngal ɗo guɓal dogono en wi ana landani yoppude kaɓorɗe so guɓe keddiɗe du joppi kaɓorɗe ley leydi ndi. E wi honjotoɓe noon yo wayde laamu waddi oɗo kaɓor ley ngol ɗo lefo leydi meɗen faa ɗo guɓe kewɗe gondi haɓanade koye mumen. Wolde hakkunde jañeli gaɗɗi heedi ton ɗo waɗino ko ɓuri capantato e tato mayɓe e barmuɓe jetton fawarde hewɓe du eggi ɗo koɗiɗo.
Daranade ndenagu woddana ɓiɓɓe leydi. Ɗum wonno ko honjotoɓe yo gaɓe kolliti wiide ɓe ɓeydi dow hen wiide ko ɓaminta himɓe kaɓorɗe fa ndena koye muɓɓen yo saabe e laamu o ronki daranade ndenagu himɓe e jawdele muɓɓen. E wiɓe seeɓo hakkille en saabe sariya wala yimɓe pondaka ɗum waɗide yogo ana ɓama kaɓorɗe fa rena hoore muɗum. Keɗe ko docteur Ali Tunkara jangguino université Bamako holliti wiide omo wonno e haalude amen mawde alalbare ƴaɓɓene nde. Keɗe ko widdu faccitago mumin Sendebou.
Vous avez des populations qui ont le sentiment d'être abandonnées.
Bibele dindi ana mila wide horebe lamu njegitibe. Bibe mila wide lamu o hani daranade kabaru denagu mabbe e jawde mabbe. Bibe mila wide du humani be kabaru denagu mabbe yukambe jati torratabe. On taikiti wide ko wonani battinde lamu o. Bibele dindi hewbe ana hadda goldeji majji. Keya be lamu wala le nokkule kewde. Le nokkule mu kasingine mabbe biltatako. Sabi yimɓele mum ana mila wiide kamɓe jati kani huncande hoore kabaru ndenagu mabɓe. Batte mum guɓɓe ɗe joɗinama ɓe kolliti wiide kambar ko laamu o huncanta hoore golleji mum. Ɗum sabi kamɓe jati ɓe daronto ɗum. Ɗum laatike sababu basiji kewi ne nokkule
mum.
Faa ɓeydoro ɗon faamu sakiraaɓe, ɗon mbaawi ƴewde ɗi kabaruuji fuu ɗo helloji amen Facebook e Twitter. Faa dokkondu ko woni hakkillaaji mooɗo, ɗon mbaawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi: capanɗe jeɗɗi e joyi, capanɗe jeɗɗi e nayi, sappo e goho, sappo e goho, capanɗe jeɗɗi e joyi, capanɗe jeɗɗi e nayi, sappo e ɗiɗi, sappo e ɗiɗi. Woteji kanɗi waɗeede le hitaande 2018 ɗi walde heyre hirduɓe laamu ɓangi. Nde walde heyre hirduɓe laamu wonɓe e mayre hewɓe kollitino dartan laamade leydi meɗen ndi e woteji ngaroji kanɗi waɗeede nogay e jeenayyi lewru juillet waroru ndu. Ley maɓɓe ana Modibo Sidibe e Moussa Mara. Faa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Ousmane Dikko.
ko noddira convention des bâtisseurs ngal do dendangal kessal juinama alkamisar kenya bamako do e ngal wondi e gollude fa be cubo kejaade goto bawdo lontade tagal wote noga e jena lewru julie ko arde e golle convention des bâtisseurs yo utude adadu dartobe wote president e wi wombe hen non dartobe laamo o ana keifa dadi sifa dum wadi te be ngadi kedoje ko hani latade yalla ada jabane latula antan kejaado dartodo sewana dum tan darto bedu buuto yalla ana danya hebbu hen subugol wada nyande jetti lewru juin warondu e leko martini kumpa e yandobe kabaru deedo fedde heere mobudinde mobi dartobe laamu on modibu sidibe muntagatal husaini amion gindo musa mara docteur hamadou toure musa sinko kulbali draman dambele fawarde e professeur clement dambele
fedde cnc pa was joddek e yottinobe kabaruji beta ko o fanda batu o yo kaldi non fa be kollita laamu kobe won mawbe wonbe ko kanye himbe gallure nde fu anakani daranade hewgol mbundi le ngendendi e wi fedde nde yunenno ko sabi mbundi hewi le gallure nde yo sabi nokkuje do mbundi je juppe woni gala batta ana famdi du dum sabi nenno himbe be kolliti wiide teddinta sariya kede ko dunanci e daw horejo fedde nde holliti wiide fati yadra du faccitan Ousmane Diko.
Nous sommes face.
Minen peute torraji tundi le bamako do fasane minen bale hala nanen men kolliti wattu wari ko golleji leedan ka ku ngada famen debina laami be leedi ndu do tiida laaji tundi ji laamo an han deranade subhana yebede yo do godro ngaji di jati won ko tundel de tipete ciudi gonga horom keraka kana gofan man hun tan dum hore ndungu wada ka do tiida lan way waddude bonande diam
be trouvant face a des inondations
iude sapo yaade nogay korka sukabe an tabo fina tawa dum wonno dodo ko tukulo ngoro ngatta kanye sala wale wale ko tukulo ndewo ngatta tiagal futuroji sukabe be ananja galle e galle ananjima anamboma anangada hono an tewta hono fa dany ko dokka dum fuddi illa al ajal e dum nenno e dum yewtina sukabe e dum beedato gondal hakkune sukabe hedum woni manda mudum jati e fina tawa Ousmane Diko.
Enardo jamma tagal nafila yu pelle suka be jilito galle e galle suka warbe ko buri hewdu cioman gitemu en nangujan dun dondi na ko nande mudun cukolo ndewe nan dondoto tasaje kewdo ndiyam kipade tumbude yoga iman yoga waman yoga du nyeminan mayde yoga mabbe pian tumbude jimandu fudu anan donti denko ndokka arande yu gawri be ndokete na kanye maro do gonde hande donna yu kadi cewde be ndokete ko buri hewde fu fay famdo duubi latade mbi dum golle finatawa kando heddade e wonde keddena ko suka be jefi
so anyami budi goto lisala wali wali idumu kambamu ayita mawudi
yo batte mawudi jati sabane sarabe yogabe yefdu suka mudun ja ngado sala wali wali na yogoro yogabe do hultude jokinan be mawdo on tawda be finatawa an belti e dido golleji boydi e wi mabbe yo golle bawdo birde sukabe bangal gotumbaku gaddal fawarde e ittidal ben sherbi jabate on nantino kabaru woko sefani en kedadam.
C'est une forme de communion.
Sifa dental hakune sukabe. Fiso tawi rafindena hu ana mi milay so seitane ananata hakune sukabe fa bona yewtere mabbe.
Wa enfantine.
Yogre sala wale wale tagal ko jombe ngujoto ko yudum golleji jati di hewbe micci totto le cukaku mu en jewtinoji du sukabe. Kar kebaade le jama ko fu resete ele jomfal lewru nyande julde.
Studio Tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Sakira ben jandaro en kabaru jingon ile region ngaji meden di en pudira gaaw ministre kumini do kurangaji endiyam do daranade bantare kurangaji yaagol yeso rewbe purmitini kenya nokku kuram nekko nokku kuram gendi hausa fulani wonko anale komin gabero jawdi mudum anawar e milliard god e milliyoji temede joy ndi lamu mal itti kanye pinid kuran onen o daronto galleji ko yata chapande jitti e tati kanye lampander ngaji chapande joy batu arandejo lani dagol woteji horejo neno leedi kandi wade no ga e jena lewru julie waro do ndu wadi kenya kajolo neno ko be kali hala mudun le kawru tangal yo kabaru denago woteji nokku o hebugol kake kan neno hebugol karte wote kabaru biro ngaji wote kanya du nokkuje neno ko natte do kani takkede kandida en neno tawtobe lamade be neno be golliti wiide biro ngaji chapande biro ngaji temetati e nogay e jena ngoni leengenindi prefet e jokkube mudum maire en kanye kanan ko be wobbe e mudibabe hubbe golliti wiide kawri e o batu ko buri masinaaji tutoji maaro ujinaaji didi kanye ko toji bambari ndokama ko min ngaji chapande tati e jeego ngol ile cercle kuchal nyande dum wonno kenya chapandat e go o lewru mendu e wi hokkaabe dun nenon di masinaaji paabato be sanne le golleji mabbe gese horejo leedi ndi hokkuno dun nenno dun wonno de yaano sigasu ko boya dun le yambere nyalomaaji be kufunaaji bulubulaaji kontenzan niger ngondo ansongo hawrintini fiobe balom e ansongo kanye e bazi hausa imogol mu yofa civil en kanye e soldati en boni be gollida nen fa jam hebeli onno ko commandant ministre on darti o sukabe e sukabe onno ko gollida e mabbe e do labal bernde horejo sukabe be bami aadi wiide si wiide sukabe ansongo paboto ministre do hokkude kabaruji fande na ko hebeli cercle o sakira bon kompetete wiide kidal istijo tamani ana wa hebede don tiagal han no do mbay hebude min ton den le gendi kidal ndi en waawi hebbe mbay hebbe mbay hebede do radio nena mobe noddirata radio tisdas do 91.00 megahertz do kadu de kabaruji ka kedde hedare yewtere rewbe ne anes wassalam.